mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe miganiro vya ino genekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri muri 2019 mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi no kuruga rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Joe Diana ni nahazwe. Mutitwa bateguriki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru tubafitiye tuyahere mu gisata c'indero mu Burundi. Inyuma y'umwaka urenga kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu Kirundo itanguye gukora, buramateri uyo ntara avuga ko idafise uburyo bukwiye bwo gukora neza. Mu gihe icubakwa ahanini yubatswe kugira ngo ifunyirize urugendo abanyeshuri mu Kirundo bahora barinda gufata ingendo mu ntumbero yo kuronka aho baminuza, muntwaro basigura ko badatahura impamvu iriko iratuma batayihurumbira. Mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze atwandaniriza ino nkuru.
Mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze niho kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu Kirundo yugurura imiryango imbere yuko itangura. Colonel Anastase Manirambona ayiserukira imbere y'amategeko yaragerageje gusigura uko iyo kaminuza izokora.
Ni kaminuza atari ya leta, ni kaminuza novuga yuko atari ni yabigenga, ni kaminuza y'abenegihugu, icyo bita université communautaire. Abana bacu bahora bava ngaha, bamwe bakaja kwiga Ingozi, abandi bakaja kwiga Ibujumbura, n'amikoro ugasanga abenegihugu si kirenga. Nicyo bituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo, kubera ari na kaminuza y'abenegihugu. Twaragerageje gufata ingingo zorohereza abenegihugu kanatsinda kuko aribo bene kaminuza.
Umwaka wa mbere urarangiye ku banyeshuri bahatanguye, ariko arashikiriza imvukira z'intara ya Kirundo. Icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uheze mu ntara ya Kirundo
kuri uyu wa gatanu,
Alain Tribere Mutabazi arongoye iyo ntara avuga ko kimwe mu bibazo iyo kaminuza ifise ari uko abayiteguriwe batariko barayihurumbira.
Kaminuza yitiriwe ibiyaga vyo mu Kirundo yaruguruwe, ubu bakaba bagira batangure umwaka ugira kabiri, yamara harabura uburyo bukwiye kugira ibandane ikora neza. Hashakenewe no kongereza ko izindi nyubako kugira ngo uko myaka igendeje imbere cyane ko hashobora kugurwa ibindi bisata baronka bigira. Iyo kaminuza kandi ikagifise n'ikibazo nuko rwaruka bene wacu bejeje amashuri yisumbuye batarayihurumbira, n'ubu basanga bashaka kwiga hariya za Bujumbura canke Ngozi, yabavuna abavyeyi mu gutanga amahera menshi.
Uyu muvukantara arangurira akazi kiwe mu gisagara ca Bujumbura arafise iciyumviro muri bimwe biba bituma iyo kaminuza idahurumbirwa.
Mwavuze ko ikenewe kwagurwa, ikenewe n'ibikoresho n'ibindi vyinshi kugira ngo ihurumbirwe. Ivyo vyose birimwo bivana n'ingene nayo nyene bayifashe mu bijanye na equipment, kuko murazi ko abanyeshuri bagiye kwiga badafite ibikoresho bikwiye n'ubumenyi ntibuheza ngo bujyane n'igihe. Ibyo bikoresho navyo ukukwaguka nta bandi bazobikora, ni mwebwe, ni twebwe twese.
Umukenguzi amateka Ngabonziza Gerard yatuye mu ntara ya Kirundo abona ko icyo kibazo ari cyo kwicarira mu guhagararira ingufu zatanzwe n'abanyagihugu.
Twese hamwe twokwiga mbe ni kubera iki none iyi kaminuza yacu yatwegereye, neni kweri kiwa tayihurumbi itweri kibazo. Tuweze tuichare tuvuge tuti neko twashizemo ingufu amakumi na gatanga uburyo abenegihugu bakitanga, aba bikorwa rusangi no mu bindi bikorwa. Ni kubera iki uyu munsi none kaminuza yacu ibi bibondo biguma bitayihurumbi? Tuweze dushire imitwe hamwe twiyumvire icyo kibazo.
Bamwe mu basohotse amashuri yisumbuye mu ntara ya Kirundo bamaze kuvugana n'ijwi rya Amerika inyuma ya mikro kuri icyo kibazo nk'uko bavyifuje, baravuga bimwe mu bituma iyo kaminuza batayihurumbira. Bamwe babona ko gutangurira amashuri mu Kirundo ukayaherezaho bishobora gutuma batamenya izindi ntara. Hari n'abandi batarizera neza ko iyo kaminuza yemewe barindiriye ko aba mbere bahabwa impapuro z'imitsindo. Hari n'undi muce w'abatari bake bifuza ko iyo kaminuza yokugurura imiryango igashyiraho ibisata biha uburenganzira abatatoye ikibazo cya leta kugira nabo bashobore kwiga inyigisho za kaminuza bafitiye uburenganzira. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu bwatanguje programme yo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe, busigura ko hazoshingirwa ku makuru azotangwa n'abanyagihugu bwabo. Aho mu karere ka Rusizi ni murengerazuba bw'u Rwanda basaba kwiryo vugururwa ryojana n'amakuru nyaryo bitangiye. Basigura ko muri kahise amakuru batanze yahindaguwe. Inkuru menyesha makuru wacu mu Rwanda, Temistocle Mutijima.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendeye kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere. Buvuga kuko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu, abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza ibyiciro bagenzi babo bashyizwemo. Abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'2016 ryakoranywe inenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze.
Twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa, ahubwo ugasanga ngo kondisi igiye kugenderwaho. Nyine ndatanga urugero nk'iwacu mu kagari ka Butanda mu mudugudu wacu, ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo ni uraza mu cyambere, ugasanga nge ngo warushinze urugo icyo gihe ndashyirwa mu cyagatatu kandi ku ngufu. Ibyo bintu nakarengane ibintu by'ibyiciro, ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho.
Tureze gutanga kwa makuru tumaze kuyatanga, baza kugaruka ngo nukujya kwireba kunani, wasanga bakubise mu cyiciri cya gatatu kandi cyiciri cya gatatu utagikwiriye.
Abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho, n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuyeho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana.
Umuntu afite gitari ebyiri, ubu mpinga isambuye ibivuyemo tukagabana. Umuntu aba mu cyambere afite yasambu ku buryo impingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga, akabona na gahunda za leta kwa kari mu cyiciro cya mbere. Haza gahunda ya gira inka, we ntabwo ukwiye kuyifata, uri mu cyagatatu. Haza ngo nugutanga ihene, we nturimo, uri mu cyagatatu. Haza ngo nugufata akazi mu muhanda, we nturimo, uri mu cyagatatu. Twararenganye mu byiciro, ibyinshi byose turabibura, nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo.
Kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane, ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azabone. Ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu, babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahunga. Birahari cyane.
Mu gihe Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ha mu Rwanda kuri uyu wa kane yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage, bakavuga ko bizahabwa uruhare runini, ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi. Ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere.
Akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudehe, ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihabaho kubivugurura muzajye mutuba hafi. Niba ari igihe cyo kubivugurura mushaka mudusure, ayo makuru dutanze tuyatangemo hari murebe n'ibyiciro batugeneye ko ari byo dukwiriye. Ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho. Ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango.
Nimutuvugire bihere kuyatube umudugudu kugira mu kagari kujya mu murenge, ibyo cyane biramukabije niba natwe batwebwe uko bashaka kuzatugenda.
Kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'2016 mu Rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage, aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya 55 n'ibice 7%. Ni mu gihe cyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya 0.5%. Icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Barakuza abanyamakuru bacu mu Burundi no mu Rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije. Ndabutse ko mandanye kumviriza Ijwi rya Amerika risamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Iki ni ikiganiro ejo. Reka nguhe ikaze wowe wahisemo gufungura inyakiramajwi yawe mu kiganiro ejo.
ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro ukorera I Kigali mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki kiganiro ugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM kuwa gatandatu isaa 12:00 za mu gitondo. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, njiwasuza kuri micro ndi Nicole Giraneza mfatanyije na mugenzi wanje
Jaime Muhawenaye.
Jaime nguhaye ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane Nicole.
Shuti bakunzi b'ikiganiro namwe mbahaye ikaze. Shuti bakunzi b'ikiganiro, iyo umuntu akishye ku ntebe y'ishuri hari byinshi aba yibwira bigendanye n'ubuzima bw'ejo hazaza, icyo azakora ndetse nuko azabaho akanabeshaho umuryango we. Jaime uyu turaza kuganira kuki?
Ngira ngo Nicole rumaze kwisobanura haruguru bavugaga ibijyanye n'amashuri. Uyu munsi rero abakunzi bacu twabategura ikiganiro kijyanye n'ubuzima hanze y'ishuri. Ese umuntu amaze kurangiza amashuri agasanga ibyo yariteze hanze ntago ari byo habonye bigenda bite? Ese byashoboka ko umuntu akora ibijyanye n'ibyo atize? Ese hari icyo bishobora kumuhungabanyaho? Si ibyo gusa kandi tubafite na kinamico nyiramubande mukunda muri benshi, aho uyu munsi muza gukurikirana agace ka 85. Turaza kubahana wa mwanya wanyu muduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi.
Reka dutangire ikiganiro cyacu twumva bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka Burera basoje amashuri bari bafite uko bumva bazabaho nyuma yo gusoza amashuri, ariko ibyo bibwiraga ntaho bihuriye n'uko babayeho kuri ubu. Ni mu nkuru twateguriwe na David Hetimana afatanyije na Ariette Nishimwe.
Nyiri kunabesho rero na numvaga byanga byakunda nzaba umukanishi nanjye nkajya mu igaraje nkakora nkuko numvaga abandi bakora cyangwa se igihe cyanagera wenda ubushobozi buje nkaba nabona n'igaraje nanjye mpunga nyobora. Naje kurangiza kwiga nyine ngeze mu buzima bwo hanze sanga nza kwisanga mbona ibyo nagerageje kwiga nta kazi napfa kubibonera. Ni ukuvuga ngo harimo itandukanire kuko ibyo nkora ubu ngubu mbasha gukora mu kazi nigengamo, nkora akazi k'ubunyonzi. Ndangije kwiga nyine namaze kubona mbuza akazi kubukanisha nkaho nkubwo nize nicaye nk'imyaka nk'ibiri hafi itatu ndavuga nti ntago ibisi byo ndimo ndavuga tereka noneho maguruke nshaka ubundi buryo nshaka amakazi ko gukora. Nza kwisanga rero nje gutwara igare ntitaye ngo narize cyangwa se ntitaye ngo ndashaka ko ibyo ni akazi k'ibyo nize.
Numvaga nzaba umucungamari mwiza, numvaga nzashaka akazi nkakabona. Nari mfite proje nyinshi ku giti cyanjye kuri famiye yanjye, numvaga nzashaka akazi namara kukabona nakora saving y'aba petit frère na petit sœur nkabakorera saving yo izabigisha muri kaminuza. Oya nago zagezweho.
Nge numvaga yuko nindangiza wenda ubuzima buzaba buhindutse nkajya nabona amafaranga binyoroheye ko ntago ariko nabisanze ko bitandukane wenda nize umwuga wa mekanike ni nawo nkora, ariko numvaga uburyo nzajya mbonamo amafaranga nzajya mbona amafaranga menshi cyane ariko siko nabisanze.
Ngewe icyo nari niteze cyangwa se ndoto nari mfite muri nge numvaga ko nziga kaminuza ariko nkakurikirana ishami ry'ubuganga. Ubu ngubu ndimo nakora akazi ku sekirite. Biratandukanye cyane kuko ntago nari narize sekirite no mu ishuri. Numvaga ko mege byibura naba n'umucuruzi mwikorera ku giti cyanjye. Ariko nibyashobotse ndi mu kazi k'umutekano naho bihuriye pe.
Nicaye ku ntebe y'ishuri nitegura yuko nziga nkabona akazi keza nkatera imbere. Akose byanshobokeye ntago ari byo ntago bihura. Bitandukanye nuko nari niteze kuziga nkabona akazi nkamererwa neza, ariko ubu ngubu uraho narakazi se. Ubu ngubu ndi gukora akazi ko gukotora amashashi n'ibipapuro.
Iyo ugiye ku rubuga rwa Kaminuza y'u Rwanda ur.acarwa nkuko bigaragara mu kigeranyo cyakozwe guhera mu mwaka wa 2013 kaminuza yagirwa imwe kugeza mu mwaka wa 2018 bigaragara ko abanyeshuri basaga 32,938 aribo bamaze gusoza kaminuza. Muri abo 36% ni igitsina gore na 64% ni igitsina gabo. Wakibaza utese aba bose niko babashije kubona imirimo?
Mu mwaka ushize Thierry Mpamo ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo cyangwa se Public Relations mu ndimi z'amahanga nawe yashimangiye iki kibazo ubwo yaganiraga na The New Times, ikinyamakuru cyandika gikorera mu Rwanda. Yavuze ko zimwe mu mpamvu abanyeshuri basoza kaminuza bakabura akazi ari uko baba barize ibidakenewe urebye ku isoko ry'umurimo. Ikindi kandi benshi basoza bashaka gukora akazi ko mu biro, icyo twakita white collar jobs mu ndimi z'amahanga, kandi ari akazi kadapfa kuboneka mu Rwanda. Christelle Uwicyeza yaganiriye n'umwe mu barimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba nabana n'abanyeshuri umunsi ku munsi. Uyu mwarimu yagarutse ku kibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ndetse no kubijyanye n'ihungabana umuntu yagira aramutse yiteza ikintu ntakibone. Reka tumwumve.
Nitwa Frank Namara, nigisha mu university ibintu bya entrepreneurship na innovation. Nkaba mfite bachelor muri communication na masters muri project planning and management. Nkaba nigisha abanyeshuri cyane cyane abo mu university n'abandi bashoje kwihangira imirimo kugira ngo biteze imbere.
Ayo babanyuze kinini n'abanyeshuri. Ubu ni imyumvire y'uko umunyeshuri aba ari ku ntebe y'ishuri akumva ko azakora icyo yize, azasohoka agakora icyo yize mu ishuri. Ubu ni imyumvire iterwa n'iki?
Cyambere ni background. Background no kuvuga iki?
Kuguti jewe nza nindangiza akazi nzakora akazi ngo ka data ngiye kwiga ubwubatsi ku data yarubakaga kandi yabonye amafaranga mu kubaka akibagirwa ko ise igihe icyambere nibage na time igihe cyase yigaga ibyo byo kubaka abantu we barize ubwubatsi bari bangahe. Urabyumva? Ni koko bimeze. Ndumva ikintu cyica abanyeshuri gutekereza ni imyumvire. Imyumvire ikumva ngo ndashaka kuba nka kanaka. So rero intego irakenewe ijana ku ijana. Ariko iyo ntego wowe kugira ngo hari ibyo bita strategies kugira ngo ujye kugera kuri iyo ntego hari ibintu ucamo. Noneho wowe nkawe you have expectation why urabanza gutekereza se nzayigeraho gute kubye kuko ninze mbabwira buriya ne nabibwiye na kare hari ibyo byo tuvuga ngo intego nango expectation hari ubuzi utazigeraho kubera wowe uruhare rwa nk'umuntu nangwa se uruhare rw'abandi buriya yukora planning gutekereza mu buzima kwa vuti nina kigeraho bigende ugashaka ibyo bita side B. Iba wari umuntu wari uri aho ngaho utegereye ngo uzaba radio presenter wenda wasoza universe ugasanga ibyo bidakunze ntabwo waba desperate. Bamwe abanyeshuri barimo kwiga ntabwo bari ahantu hamwe ureba ahantu henshi kandi utabonye ibyo washakaga ntabwo ari igihe nagushaka kuvuga ngo urapfuye. Ikindi cya kabiri bamwe bajya mu biyobyabwenge abandi bakajya mu bujura abandi bakajya mu migambi mibi kuko icyo watekerezaga na gakigeze ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo gushishikariza abanyeshuri kugana ubuyobozi bwa career guidance directorate bakajya buriya iyo bavuze career guidance harimo n'abantu batanga inama abajyanama iyo bakugira inama rero ejo usohotse university nta kibazo wagira kuko uriri warabonye information y'ukuntu in case ikibazo kibaye nta kifata mu guti kuvuga ngo abanyeshuri abo abarangije n'abatarangije n'abari mu kazi n'abatekereza n'utegereje kuvuga ngo wenda nk'abo bana bize journalism akafata nzajya kuba umunyamakuru wa RBA nzajya kuba umunyamakuru wa Flash ngiye kuya ni byiza aho kazi ukabonye ariko utanakabonye tekereza izindi areas zo wakoramo wakwihangiramo akazi ikintu kiri ni mukagaya akazi kwavuga uti gihe ndashaka kuba umunyamakuru wiki ni byiza kuba umuntu uri professional uri specialized mu bintu runaka ariko iyo ubuze ako kazi ugira ikibazo nicyo uriya abanyeshuri bamwe usanga umunyeshuri yarangije university yabura akazi ugasanga agiye mu biyobyabwenge noneho nkanjye umuntu umaze iminsi nigisha abanyeshuri batandukanye mu ma prive muri government icyo nabashishikariza ntabwo mukwiye guhanga amaso ahantu hamwe.
Ngira ngo nkuko mwarimu Frank Namara amaze kubisobanura abantu bagakwiye kumenya ko mu buzima hari inzira nyinshi ariko imwe iyo yanze bagakwiye gufata indi. Turi ku Mana Eric yize computer engineering muri kaminuza ariko ubu ni umubaji kandi arabikora.
Amazina yanjye nitwa Turikumana Eric aba narize computer science muri université gusa nyine akaba atari ibyo bintu ngo ndi gukora. Iyo umuntu ari kwiga aba afite inzozi aba yumva ibintu byose bizashoboka kenshi na kenshi hari n'igihe uri n'umuhanga nyine wumva ubuzima buzashoboka wumva ibyo bize bizagira akamaro ariko iyo usohotse hanze uhura na realite itandukanye n'ibyo watekerezaga uza gusanga ibyo watekerezaga bihabanye n'ukuri kuri hanze biba bihabanye cyane ushaka akazi ukadepoza bikanga. So nkanjye na depoje ahantu harenga hatanu hose batamfata rimwe nkakora ama interview ntibamfate ubundi ntibanafata amasevu yanjye. So rero naje gusanga nyine ubuzima bwo kuvuga ngo nzabaho ntunzwe n'ibyo nize bidashoboka. Ubungubu nkora ibitanda utubati maje kubona ko ubuzima butazashoboka bujyanye n'ibyo nize. Nari mfite bene wacu marume wanjye wabikoraga. So yarambwiye mu gihe nyiri gushaka akazi ko naba ngiyeyo ajya amufasha nagiyeyo nyine nkajya ndeba uko abikora nkamufasha nyuma nza kubona nawe nabishobora bishira by'ingufu nyine amafaranga mbonye nanye mfungura ibyanjye ngo ngo nibyo nsigaye nkora byantunze bayo neza amafaranga arabonekana akazi nakazi nakazi ikintu cyose wakora kikagutunga burya cyaba gifite agaciro ku buzima bw'umuntu rero iyo uri mu ishuri ukarangiza wumva uzatungwana n'ibyo wize uri kwibeshya cyane mama ibyo bizo mba mwarabyize muri benshi kandi ariko mwese mama uzabikora ngo ibatunge so byanga byakunda abagomba kuvamo bamwe batungwa n'ibyo batigeze biga rero nabashishikariza ko gukunda umurimo tu ikintu cyose cyagwa amafaranga ukumva ko wagikora kandi ukagikora ugikunze nyine kikagutunga.
Nitwa Peter Nshimimana nkorera hano muri banki mutsanzemo I&M bank ishami rya Rwamagana nkaba ndi sales officer. Njyewe nize amategeko muri kaminuza ariko mu byukuri mu kwiga amategeko kwanjye narabikundaga numvaga yuko ngomba kumenya amategeko ariko ibyo natekerezaga kuba nakora mu nzira zose nanyuzemo zo gushaka akazi ahantu hatandukanye ntabwo naje kugira amahirwe yo kubona akazi kayaye n'ibyo nize ariko nyimara kubona ko mbuze ayo mahirwe yo kubona akazi kayaye n'ibyo nize naje kugira amahirwe yo kubona akazi hano muri banki. Hano muri banki baguha amahugurwa ahagije kugira ngo ibyo giye gukora uzabe ufiteho amakuru yose ahagije ku buryo akazi giye gukora wabashobora gukora neza kandi ugatanga umusaruro. Burya igihe cyose iyo ukora ibintu utize uba wumva ko hari nk'ikintu kibura muri wowe ariko mu byukuri nyimara kubona ko ngeze muri aka kazi numvise ko hari icyo ngomba gukora mparanira kugira ngo nzagere ku byo nifuzaga. Iyo urimo gukora ibintu utize birumvikana ni nayo mpamvu bamwe bacika intege bavuga ati ntabwo nshobora gukora ibintu nize byangora ariko nk'urubyiruko uca mu nzira zitandukanye kugira ngo uzitwe umugabo ntabwo ushobora gusuzugura akazi kuko ushobora kuba uri ahantu hamwe uyu munsi ukora akazi katayaye n'ibyo wize ariko bikakoriyanta aho wifuza kuba uri.
Nshuti bakunzi bacu tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikinamico nyiramubandi uyu munsi turabagezaho agace ka 85.
Mugira amahoro nshuti bakunzi w'ikiganiro ejo tubahaye ikaze mu mwanya w'ikinamico nyiramubandi nge nitwa Bukuru Hussein giheruka na Solonga na Papias wa gacano akamunkambi yasubi intambara y'abagabo bombi iyahereye reka tubikurikire muri iki gice.
Katimba abona ukuntu iki gitenge n'iribaya ryabyo bimbereka
birakubereda
uyu mwana azi kudoda pe
arabizi
ahubwo nawe wambara rya kote nayo apantaro turebe
abagore murahinda ubwo se ndabyigira bibiki sinerebe inyuma nkamunarira ahubwo umwana wanjye nagaruka kariya gashwa zasanga karakuze akamubagira
rwoseko
nabonye ari imfura y'u Rwanda
ngaho rero mpa n'aya mafaranga mbe nyabitse maze habana naza kuza tujye gushaka umukire ribanje tube tumwishyuye
ariko wa mugore we ntiwibone
gute
ubuserebye usanga imifuka yanjye yaratobotse ku buryo ntashobora kuyabika njyewe
ariko se icyo nari nshatse kuvuga
uvuga iki
nashakaga kukubwira ko byaba byiza nyakubiki kuko rwose nabonye wigirira inyatsi y'amafaranga gusa
uvugenge bwanyu mbese ariko se ubundi turaburana iki fatanga yariyo muzamuha ayandi nanye ngiye kuyabika mu mufuko azajya nteresha bakugira ngo mbonande
10, 20, 30, 40, 50
ayo rwose bikaye
mu 100,000 ukampa 50,000 gusa
tuza
ntago bishoboka rwose gatsinda
tashoboka
cyumba bari bishyira mu gaciro ibingizi ntabwo bibaho
tuza kandi ujye wemera ko njye ninjye mutware w'uru rugo
ibyo ndabizi
ibindi ubindeke ubundi surabona ibihumbijana byahita byishyura umwenda wose ugashiramo
nisoni ariko gatsimba nyine kagere reka njye nkubwira nako kwanza reka ndeke guterana nawe amagambo kuko nibaza ko bidufitiye inyungu twese
wakabimenye se nyine wabaye wababajwe nuko atari wowe yacishije muntu njyewe umwana wanjye mbabazi nagaruka nzamubwira ko n'umuhungu wawe abana mwanzengereje nzamubwira ko imwe muntu
ese gako ubu igihe wampaye ko cyarenze wanyuzeye
shana tuye kuri alimentation ahubwo akira kuba gashokora kandi nzi kuyikunda cyane
oh merisi sha nkunda shokora Jahatari na napa.
Erega ndabyibuka. Kera rero tukiga mu mbere. Cyari umunsi twize gusohoka turirukanga tujya kuri alimentation yabaga handi kwa speciose.
Urayibuka? Ndayibuka.
Bona wowe rero ubwo turi kurya amandazi wowe wakashokora. Ndumirwa. Ndabura n'ibyo byose cyabuyira ikunda byatari.
Umva n'umutima wanje wose nkunda shokora pe.
Eh. Sasa minyo. Umva nkubwire kintu nagushakiraga. Nashaka kusaba akantu gatoya. Muri weekend. Warese tukazasohokera isogwe. Hari ahantu hari akabari keza shaho. Abantu barahaharaye muri iyi minsi.
Ewe. Ubwo se tuzagenda ryari gaku.
So ni amasaha ni mugoroba. Muri tumwe turiye tunabyine.
Ego man. No kubyina birimo se. Ubwo se nzabyina mpetse umwana mu mugongo bikunde koko gaku.
None se ntago byakunda kumwana umusigira mama wawe.
Eh.
Umubwire ko ugiye guhahira umwana hanyuma nyumuze kumuhamagara umubwire ko nyine wabuze taxi.
None se mama gata munsa nijoro urumva umwana nijoro yankwiki?
Wimbwira ibyo. None se ubu ngubu iyo wagiye ku ishuri se umwana asigara yonkiki? None se ntanwa kigoze? Gose nzasiga noneho nguze bijye.
Gakura akomeje kuguyaguya minyoni ngo bazajyane mu kadiniro kandi yemeje kugura kigoze ebyiri kugira ngo zizabe imfashabere mu gihe umwana yakenera konka bamusize mu rugo. Reka tuzabikurikire mu gice kizakurikiraho. Iki gice bimaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel mu gihe Mizero Crispe ari we afashe amajwi aranayatunganya. Tuzasubira ubutaha ngenari Bukuru Hussein.
Mbere yo gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo twakire mugenzi wacu w'Icyeza Kristera atugezeho umwe mu butumwa bugufi abakunzi bacu baba baratwoherereje baduha ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'icyo bumva twakosora.
Jean Aimé urakoze kumpa ikaze muri studio. Rero mwebwe mudukurikiye nababwira ko tugeze muri ka kanya tubanyura mu butumwa muwa mwaratugejejeho mu kiganirisho. Ubutumwa tugiye kugarukaho none nubwo mwadusangije mu kiganiro cyavuga ku gutanga indizo aho twibazaga ati se mubona biterwa n'iki ko abagabo cyangwa abasore mu gihe bateye inda bahunga inshingano cyangwa bakanga gutanga indizo. Reka tubimburire kuri uyu itaha twibwiye ufite nimero iherwa na 26 mu butumwa bwe yagize ati mwakoze kuri icyo kiganiro. Ati nge nabyaranye n'umugabo ariko yarantereranye pe. Umwana agiye kugira hafi imyaka 4 ariko nibaza iby'uwo mwana bikanyubira kuko nge nta bushobozi mfite. Mu kiganiro twumvishe umunyamategeko icyo avuga ku muntu winangira gutanga indezo kandi ari inshingano ze. Rero inama nyamukuru wagana inzego zibishinzwe cyangwa se abanyamategeko bakagufasha. Kandi nanone ku by'ubushobozi hari inzego zitanga ubufasha wazigana. Ndizeye Neste uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro yavuze ko bitangaje kubona umubyeyi wihakana uwo yabyaye. Gusanga abo babyeyi ntibakurikiranwe n'inzego zibishinzwe. Ildefonso uherereye mu karere ka Huye yavuze ko abagabo benshi batandukira inshingano zabo bitewe n'uko baba baguye mu bishuko by'ubusambanyi. Ati kandi nanone hari n'igihe nta n'ubushobozi baba bafite. Wowe udukurikiye muri aka kanya ku ndangururamajwi nakubwira ko ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe wifashishije nimero zikurikira: 0728 83 32. Ndasubiramo 0728 83 32 cyangwa se ukifashisha imbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram aho ujyashakirwa ukandikamo ikiganiro. Bakunzi b'ikiganiro, reka ubutumwa bwa none tubinire kuri Anastasi wavuze ko abagabo bimana indizo kubera imyumvire ikiri hasi. Ati nanditse rimwe na rimwe abari abagabo bubatse bakanga kuba basenya bityo bikaba intandaro yo kwihakana abo babyaranye. Sinasoza ntabibukije ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bimuteganyirijwe kandi bishimishije. Nge nari Christelle Uwicyeza, tuzasubira ubutaha mu butumwa muzaba mwaradusangije.
Reka nshimire Christelle Uwicyeza umaze kutugezaho ubutumwa abakunzi bacu batwandikiye, ndetse mbashimire namwe bakunzi bacu mwatwandikiye. Nawe ufite icyo wavuga ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho kuri uyu munsi watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728 02 82 32 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook na Twitter wandika ijambo Ejo Youth Echo. Reka ngushimire nawe wabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Nge kuri mikro ndi Nicole Giraneza fatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aimé Muhawenayo.
Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda. Diane Nahazwe hamwe na Facile Gebeu mwari mwazindukanye tubikebanure tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.